tubutile wola pasonke izinkinga mina mama wami wathi mntanami